Spice Music.
Spice on the track.
Unawaka kama mata, wala unipi jamu, figa shepu bambata. Usikatike kamandala, safari kaishia njiani. Ukaniacha majalala, penzi likawa kisirani. Sura ya ushungi, ngozi mafuta nyororo. Maji kwa mtungi, usijoka nipa kiporo. Wakubara penzi langu menipatia kizizi. Amini maneno yangu siwafate wachochezi. Kwenye mavazi ni kama Mobeto, Mobeto. Chenga dana dana kama Roberto, Roberto. Kwenye mavazi ni kama Mobeto, Mobeto. Chenga dana dana kama Roberto, Roberto. Tokileta mweza kona pagawa.
Aye mama,
ujanipo kinipo tachanganya madawa.
Aye mama,
ukikata na pagawa.
Aye mama,
ujanipo kinipo tachanganya madawa. Usijerubunika kwa pesa ma, weza kumoyo wangu surutani. Ikawapata shika kugombana, ukauchoma udi na ubani. Ausimikwe ya usimami, minawe pete na kidani. Fundi mjuzi kitandani, wanatuteta vibarazani. Kamba mbuzi mla majani, chuki visa na visilani.
I love the way you walk, where you talk, where you cock, where you smoke, where you look, where you shake your body. Karibu kwenye gangsta party, they call me Diamond, njo tuteste zari. Break it down, go low. Chini 20 waters, niache solo. Make it round, down low. Bata ni mbele, shali ona tobo. Na weki cheche, staki tena sobo. Changa kwa upe, usije leta zogo. Ready to die, ready to fly. Come closer, my love, in a way to the end of the time.
Aye mama, ukikato kileta mweza kona pagawa.
Aye mama,
ujanipo kinipo tachanganya madawa.
Aye mama,
ukikata na pagawa.
Aye mama,
ujanipo kinipo tachanganya madawa.
Aye mama,
shake your body.
Aye mama,
listen
body. Aye mama, aye mama,
ujanipo kinipo tachanganya madawa.
Spice Music.